Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo eby'akamalirizo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board UNEB kyongezaayo ebbanga amasomero okuwandiisizaako abayizi baago abanaatuula ebigezo eby'akamalirizo omwaka guno 2026 ku mitendera egy'enjawulo. Emitendera gino kuliko abagenda okutuula ebigezo eby'ekibiina eky'omusanvu emanyiddwa nga Primary Leaving Examinations PLE, abasiniya eyookuna nga bagenda kutuula ebigezo ebya Uganda Certificate Examination UCE, n'abasiniya eyomukaaga abagenda okukola ebigezo ebya Uganda Advanced Certificate of Education USCE. UNEB egamye nti ebbanga ery'okuwandiisa abayizi eryongeddeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja okuva ku nnaku z'omwezi 3 mu lumu omwezi guno ogwokutaano nga bwe yali yasooka okulangirira. Dan Odongo, ssenkulu wa UNEB, agamye nti okwongezaayo kuno kugendereddemu okusobozesa amasomero agaakafuna ssente nnamba empya okuteekateeka obulungi abayizi awamu n'okugoberera ebyagasabibwa. Dan Odongo agamye nti singa ekiseera kino kiggwaako amasomero n'abazadde nga tebannaba kuwandiisa baana baabwe baakukubwa engassi. Mu mbeera y'emu agamye nti abayizi ensimbi ze balinawo okusasula tezikyuse ku ze baasasula omwaka oguwedde nga ba P7 baakusasula 3,000, abasiniya eyookuna baakusasula 16,000, ate abasiniya eyomukaaga baakusasula 18,600. Kyokka nti abaana mu masomero ga gavumenti n'amasomero ag'obwannannyini agalimu enkola eya bonna basome bo si baakusasula nsimbi ezo.
By the time we are marking the scripts, the handwriting of the candidate can hardly be read because the ink has faded. Secondly, it is now an avenue for malpractice where candidates can rub off whatever they have written earlier on and substitute with answers that have been given to them during the examination. So the board announces that the use of these erasable pens is banned and no school is allowed to have their candidates write using these pens, and anyone that is found doing this will be subjected to our disciplinary procedures.